ugcinise kukholakala ukuthi ukuze ube ngumculi ophuzweni umele ushona ngamadevu okuhambeni osuku nosuku. Kodwa lokho akusile iqiniso neze. Kahlehle kuyenzeka ube ngocula ey'nkambeni ngisho kwawena ungayiboni. Sizokhuluma kabanzi ukuthi siqondeni khona la ohlelweni ezomndeni. Sicela ungasuki. Ngiyakubingelela. Ezomndeni, uhlelo lwakho lulethezeluleko eyiphatheka ngabakwa-Focus on the Family. Sithola umbuzo omuhle kunkosikazi ophinda bengumama okhathazekile uthe, ningangisiza ukuqonda ukuthi ngakube nginenkinga enzulu ngophuzo? Nasi isimo sami. Ngumama wey'ngane ey'ntathu ey'sencane ohlala egijima. Emva kwesikole ngiyayilanda bese ngiye emakethe ukucosha okuthile ngokushesha singazi iy'ngane ey'khathane. Bese sigijimela ekhaya. Imlowaya sengigwaqaza amabhodo akusihlwa. Khona lapho futhi ngimatasa ngisiza nge-homework. Ekubeni komnyane wami emsebenzini ngiye ngithi qhaqhabo iwayini ukuzolisa ingqondo. Kodwa esikhundleni sokuthokozela isidlo sami ngithola sengimatasa ngiphakela iy'ngane ukudla ngiyithela amajusi ngiphakela ubaba wekhaya ngizama nokumbuza usuku lwakhe luhambe kanjani. Emva kwalokho sekumele ngibhave iy'ngane manje, kumele kushekhe ama-homework, kulungise nemiphako. Kodwa ungaba isikhathi sokulala sengidinga enye iglasi ngithi qhabo futhi ukwehlisa ingqondo. Kobunye ubusuku ngivese ngilale ngivule i-TV ngibuye ngithi qhabo ze ubuthongo bufike kahle. Kodwa lokho akwenzeki njalo. Ngicabanga ngakube sengumuntu ocwile ephuze njalo. Baningi abantu abadla uphuzo ndlelanye nale yakho oyichazayo. Ababukeki bephuza kweqe futhi kabakaze beshaya ithikithi lokushala bephuzile. Ngokwabo bathi basebenzisa uphuzo ukuzolisa ingqondo emva kosuku obelunzima. Kodwa iqiniso ngelokuthi banenkinga enkulu edinga ukusonjululwa. Kusuka ngomhla ka-1 October 2015, inqubo yokuhlola ukucwila ophuzweni seyishintshile. Abezempilo basebenzisa amagama kocwila ophuzweni athi Alcohol Use Disorder, ngamafuphi AUD. Uma nje ungakwazi ukuphendula ngendlela lembuzo elandelayo ongena nemibili, uyangena ohlelweni lwe-AUD. Ngakuba onyakeni owedlule wakwaba neyikhathi lakhona uphuze kweqe ngaphezu kwalokhu bukade ukuhlelile. Okwesibili, kanye noma kabili wazama ukuma ukuphuza kodwa wehluleka. Okwesithathu umbuzo, wachitha isikhathi esiningi uphuza, wabheka nemiphumela engemumva kokuphuza, kumbe wagula ngenxa yophuzo? Owesine, walangazela uphuzo ngale ndlela yokuthi awukwazanga ukuphuza enye into ngaphandle kwejiqa. Owesihlanu, wathola ukuthi ukuphuza noma ukugula ngenxa yophuzo kaninganyana kuphazamisa kumbe kuphazamisana nomsebenzi wakho, iy'fundo zakho, kumbe imisebenzi ebhekene nawe ekhaya, home responsibilities. Owesithupha, waqhubeka ukuphuza ngisho nalakhona ukuyiphatha kwakho kwakuletha udlambedle emndenini nakubangani bakho. Umbuzo wesikhombisa, wayeka izinto ezaziyintokozo zisemqoka kuwe ngenxa yotshwala? Iyaqhubeka futhi le mbuzo. Wesishiyagalombili uthi, ngaphezu kokubili wabandakanyeka esimweni uphuza kumbe emva kokuphuza okwanyusa amathuba okuba ulimale njengokushayela, ukubhukuda nokuba nocazelo ngaphephile? Shaka lolunye, waba nokukhohlwa, ungakhumbuli lutho nje sanhlobo uvese ube mnyama ebusweni benkawu. Oweshumi, waqhubeka waphuza nanxa kwakudala ukhohlwe kwakwenza wazizwa unengcindezi ukhathazekile kumbe wangena esimeni esingesihle sezempilo. Kweshumi nanye, wathola ukuthi waphoxeka ukuphuza ngaphezu kwesikali owabusikalile ngenhloso nje yokuzizwa ushibizile. Yokugcina, wakwaba nomuzwa wezinto ezayingekho kumbe waba sesimeni sokuqhela kubantu ngesikhathi umuzwa wotshwala usukukhungethe. Isibonelo, ukuhlulwa ukulala, ungabi nakuzola, isicanicano, ukujuluka, kushaya amawala kwenhliziyo, kumbe ukuqhaqhazela. Ngesikhathi ke usacabanga impendulo ngazinye kulo mbuzo eqondene nawe, kusemqoka ukucabanga ukuthi ukuzihlola wena akuhlali njalo njalo kuthembekile kuba kukubeka esimeni sokuthi usuyi-AUD yini ingxenye. Ngoba ukuphika kungenye yezinto ze-addiction neyophuzo. Okunye, inkinga yezophuzo isingekhwele kwizinga lokuncika kuba utshwala ngokwenyama kuphela, kodwa lisengaphinde libukwe ngokwesenzo sokuzibuka ekuzelapheni ubuhlungu benhliziyo ngendlela engesiyo nokho. Kulokho nebala sikuthatha ukuthola umeluleki ongoti. Umnyango wezokululeka Focus on the Family ungakuxhumanisa nongoti abaseduze nawe. Shayela ku-031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za bese icofo ku counseling link. Ngisho ngathiwa awutholakali ungosencike ophuzweni, umelwe ukucabangisisa amanembe okwenza kwinqoba yakho yokuyiphatha emshadweni nasemndeni wakho. Phuza utshwala. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo, sesihlabelisa phambili umndeni wakho.